Para DJ Guto. Yeah, yeah. Ok.
Naiona wesi kuina katata utumbo sijachoma ninajitafuta kona zote sijajipata sina uwezo wa ndala na tabuti sijapata kula yangu tu mwenyewe na ungaunga nitapata wapi pesa weza kukuonga kama unapenda penda chula penda Mr. Ponda penda moyo wa chuma wa kumpenda sijaona uyo parira pararira parira pararira parira pararira parira oya we Pata buku na itunza kamalaki Nasema kula leki zako kujitia mapana Isho kidomo domo kujifanya unanjua sana Tena kula leki aiseni kikubampanya We utajua ujui pesa yangu utaitema Wanambu zogo 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 Pararira parira Pararira parira Parira, pararira, parira. Okay, alikuwa ni mimi hapa Lando Voice Brand eh? I respect the manager Bianca Chopra. Nakubali sana msela je. Ando vile vile 12 69 familia.